jibabade ngaba nonya akalulu ekibiina ekya National Resistance Movement yakikwatidde bendera ye mukulembeza aliko Gen. Yoweri Kaguta Museveni era agamba nti government ya NRM ekoze kinene nnyo okukulaakulanya abantu naddala mu byensimbi n'ebirala era agamba nti badda munaakwata yafeesi abantu bagenda funa omusimbi nga butokomoka era bajja gufuna
okay.
Kakati agamba nti ekibiina ki National Resistance Movement kireese enkola okuli Parish Domoint Model era basuubira nti ensimbi eziwerera ddala zigenda kuba zituuka butereevu ku miruka egy'enjawulo nga bwe kiri mu nteekateeka era agamba nti basuubira okuleeta enteekateeka endala ezigenda okuyambako okulaba ng'enkulaakulana zibeerawo nga bayita mu bakulembeze ab'ennono nga bayitamu abo abayizi abamaze okufuna zidigiri abatikkiddwa ku ziyunivasite n'ebirala kakati era president yannyonnyodde yabadde wali ku kisaawe bakiyita lwamucuucu lwamucuucu playground mu disitulikiti ye Rukiga kati wanaaba ali mu bendo ly'ekigezi lyabadde anoonyaamu akalulu kati yagambye nti ensonga nyingi nnyo ezikoleddwako ezirabwako mu by'obulimi n'ebirala gamba nti Rukiga eno bannamata ebyokulunda ente ezivumwamu amata babikwasizza maanyi balunda enkoko balima emmwanyi balimye ebyennyanja era n'agamba nti abantu bangi balina success stories nga basobola okunyumiza nti nze munnaaye nali njagala okulya ku kyennyanja n'enkiryagala n'enkitunda kakati wano wendi obulungi bwendi sibulabanga
konka nitakwenda kulwana buli mwanya tuli mu ntalo nikyo tukozesa emihanda y'okusomesa tutali kulwana betu kutwaku twenda twahikanisa ebiteekateeko okusoronza ebintu ekirabanze ekirakurateho kyene ekirikutulema kandi ekindi ruhanga nahagera NRM nafaza gahita nuyabira andigireho konka ruhanga kagumana ekyo nikimanya nta nyine bindi binkukimanyiraho konka haruho ekyokureberaho kimwe kyenakugoreka ati abajungu bakaba bari aha abangereza okumara emyaka 68 bamara emyaka 40 nibaronda amashitaga Uganda peteroli abokawa obusuru obubonero bukaba buriho hariyo peteroli omu Uganda konka ruhanga yagimaima ebijungu byayehuba peteroli yagura kutweza peteroli twagibwa mbwene ekimanya ngo nekyohekyo owagisherekera abajungu nowowo
kakati waliwo abantu bangi ng'oggyeeko ekibiina ki National Resistance Movement ebiina by'obufuzi ebirala waliwo b'osanga ng'agamba nti nze pulezidenti yanzikiriza n'esimbewo ku lwange ng'omuntu
yabeewakanye
yabagambye nti bantu bange temunsibaako matu ga mbuzi kundisango yagambye nti mmwe abeesimbyewo ku lwabwe ng'abantu nze sibimanyi ebyo by'okugamba muno nabawanzeeko eddusu
nali bawandiddeko bantu kuwaayiriza bannamu
muleete obujulizi
kumanya omwana omugamba nowa abantu abeekumanya omu Rukiga nibake kyereere muramu wange Hope Mwesigye omwishiki kamusiime omwishiki omurongera ati nkamushangaha nkane manya nanko omusigazi akaliho gwa FDC sabiti nkane manya bwanyuma yateshwa yagenda undi nokumanya nuga itano tinyine benja abendu kumanya so ebyo mutabinta mwebya so NRM oye Rukiga oye omugurusi wekikofuira oye na NRM yona oye Uganda oye East Africa, oh yeah.